Baby mute wa stress na kalamu Nayandika ninatokia tu vitamu Baby mi ufika Superman wa naiva Nikiwa na we na shikwa na makrypto na iye Mapenzi ya ki Samson na Delilah Madeni mwisho mwezi zinapiga mfuko minus Shopping ya kiojaza trolley mbili na Ivers Yangu ni kukono moja kwa kibande ya maina Ya na ubali nikabu taxi fire up Mina ngoja mati ya bure juna juwa driver
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
Man it's alright
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
Ati girls I do adore Kwake anashawa na kibathtub Kwangu na ugana ndo Asubeni kira uka napiga kipassport Fine girl anade kupita spana salon Nikisema gatho anasema my gosh my lord Kwani mapenzi ni by force
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
Man it's alright
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
Hata kiss na hugs ipati kama tonya Serikali kimebadilisha program Sikwizi magoliga wanakopa Mifuko zimesquizi waviproper Tall and handsome mamebita kisota dige hota
Maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
Man it's alright
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
Nina maintain
But it's alright
Nasi aire aire gante
It's alright
Nina maintain
But it's alright